chai wani watu chani nwaru wani ni aso mwape makutu mwape.
Promoter Mungo Romo, Princess Olivia.